Yeah, yeah, Ukumutimu tasoba nuri changa chibirjo Urudi minhir kwa fugu kuru kumbu zirunja Ija mombasa kufugano na hani amisu Gusani dito chane hudi chishu koni yumba Uru mzu rami za sana Wa nyipju muti manghana Aho kuku rega guhanwe guha Nibi ningu bichane Nuhuru hunuru hande vyo sentabi guhana Uwe jitumi mbeho jitumi tamitana Iyi situli mizari ndisa za nara Kwanga gusa ndagukumbuye
I miss you binge byagufa nayobe kununa kwitwara gira bwangu zungure urukumbu zirwamba nyirwa
Rideso, Wambere yumutware kazi nemeru Ubure tukurukundo ni womutwaro ngo twaje mutarutwa Twanyuranya hakomeye nshimo shiza manga Nta mpamvu nimwe rukumbi yazatuma nguhurwa Rwa, iyo duhuye ndanyurwa Inkoni kamanyura maze tukambuka Ngukumbuye bitavugwa Ishora mari ntazicuza n'ukuzagukwa Uri kinyobwa soma sinsigasi gitonyanga Ikiyobya bwenge kinyuzuye mu gahanga Nakinguye imiryango y'umutima ugikomanga Uri mpafu ngufasheho ubufuri burama
I miss you binge byo gupfa Nayobe ukuntu nakwitwara Gira bwangu Knocks on the beat, walk